okuzanyisa abazadde mwebala okuzanyisa 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 abatemezanyo gyabali abato nze bwe nnali omutemezanyo gyagijjukira ginazanyako nga ne kati njijjukira.
Just remember when you was a child. Memory the game we used to play.
Eno tulusi tola te chaje chukira kakebe netepo te vyabula waka kwiso novu pomugu wabiali vyatala kanemu kanapiri kafumba mwanyi chekunku na malichange jirike chito emizanyo jobuto jinyuma kufana kula nengire kao emizanyo jobuto jinyuma kufana kula nengire kao ndieno
Nazanyanga dul, kata getinina. Nazanyanga kwen kolomba yonechido. Kwen kwata kute, kolongula nyama.
A game was a game, still was a game. A business game, still was a game. A public game, a yesigala game.
Misanyo jabatu, jibira jabatu. Uba wakula mu, usabatu jenenye. Tunyumi rabatu, abachari mubuto.
Bagende basome, bafobe baike. Ekwanga lya bato, ngali nyuma kufa. Emizanyo gy'obuto,